Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume.
Watoto wachunga na mushi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu utafuta masai. Maaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai.
Yale mashepu karibu ni Mbeya kwetu.
Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu.
Usiombe katize dada getu.
Wa makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe. Kumuacha arudi wana Yesu.
Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela. Acha tujitume. Bairi upe wipune. Kama kundu na unune. Peponi
wanawake weupe.
Sakachiti sumba wana takoma.
Onyesha shepu. Onyesha shepu.
Watoto wa Nairobi.
Onyesha shepu. Onyesha shepu.
Horo horo kawanda kasoro. Napenda wabogoro wa Morogoro. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call. Burundi na Congo, I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa? Come up, da viso. Baby, who's your papa?